Senantolanta bunagun kan Mali la. Mali championnat n'o ye ŋananya ye, o ɲɔgɔn dan minnu tun sɔsɔrɔlen don, o bɛna daminɛ utikalo nata tile 21 2020. Kunnafoni don min bɔra Mali senantolanta federation ɲɛmayaso yɔrɔ. O kɔrɔ ɲina championnat min bɛ 2019-2020 saison kofɔ a bɛna kuncɛ. A tun sɔsɔrɔla kabini mariskalo tɛmɛnen na k'a sababuya kɛ coronavirus bana ye. Kunu araba juekalo tile 29 farikolo ɲɛnajɛ minisiriso ye yamaruya di sɛbɛn na k'a yira ko faso senantolanta yɔrɔw bɛ dayɛlɛla. O tun datugulen don ka sababuya kɛ coronavirus bana ye. Degeliw daminɛni tɛna mɛn tuguni klɔbu fan fɛ. VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don.